Kuna muda njo tupoteze wakati, ila ukinilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Niwera, 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 niwera kunda family. Tunzi wera tunde family. Don't be out with you, come home to you. Niwera, 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 niwera kunda family. Tunzi wera tunde family. Don't be out with you, come home to you.
Kama kukupenda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Ntakujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao.
Huyu ni wanani?
Huyu ni wangu. Tu mandanganye ma boys, siko kwangu. One plus one sabu za kutoroka matabu. Ni mjaze kikapu, napenda vile.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadona.